international boy, kaboom. Again and again and again and again.
Fomingo memito shiro.
Umilia, utapata malipo.
Fomingo memito timate.
Kazi na bidi, hard work base.
Fomingo memito shiro.
Umilia, utapata malipo.
Fomingo memito timate.
Kazi na bidi, hard work base. Kosa mato jikwata ko, jikwate ko, jituke ko, yeah. Usipoteze nguvu ya taifa. Fanya usichoke angaika kila kona. Destiny can be delayed, but never denied. Know who you are, have faith, one day you gonna make it. Yeah, yeah, yeah. Atala, atala chuku, longa professor. Akwanu lenge limza mumbe luoru. Kwamingo mumira mitundu parking. Auli I'm blessed, no man can curse it. Hey, no man is an island, no condition is permanent.
Kaboom, kaboom, yeah. Nukuta tamu nene. Hiyo kangwa sumande boy. Mambo yote kila unataka kila kufu. Yeah, kaboom,
lego.
Umetetiku kero. Kalitio ngozu degi nyeri. Kengi nyeri kishe kunyweri. Wea mito nganywa kitatia olungo. Fomingo memito shiro.
Umilia, utapata malipo.
Fomingo memito timate.
Kazi na bidi, hard work base.
Fomingo memito shiro.
Umilia, utapata malipo.
Fomingo memito timate.
Kazi na bidi, hard work base.
Yeah, ukato wakuyo kumwayo. Nimoko pewa shalundia. Jemoka ni betonyo wadi ucho. Living wage, walai. You know me, yeah. God has left you nothing from something. What about you now, lego?
Nothing just come too easy, yeah. You need to hustle again and again, yeah. Never give up. Kade tama mungu konyo makonye regire boda boda kade salunu tima tech yeah. Waji uweka waji mukindo ku landlord. Jericho bilo ringom wangisha wabido kuniruodhi. Easy come easy go. Kwamingo mito chiro. Kwamingo mutie sitore. Amonu nyinga kumaka weng nyinga. Amonu kuiwa kumaka kwa kufonju yeah. Nga demand pire gire. Enke wa mito ndu degree yeah. Kaboom simia setelia sena.
Magic Records.
Ola mama jeko netro ola mama. Kukumu custom